Aw, Awurade, wo na wo frɛ me. Aw, Awurade, maba. Fa me yɛ nea wo pɛ. Wo na wo frɛ me.
Kaya Come away, we are good, my friend.